galki on kettina habar sukaɓe ummatoɓe ñaña alal on mon halno on ni ferda mamma haddami wonde Aminatou Boubacar. Aminatou fo ma
yanta Farida fo maɗa.
Aminatou, habaru sukaɓe ummatoɓe on adinni men
to Farida. Min kalan do sigi indira labo de génie sigila non gam ekkintinde sukaɓe mo duuɓi joyi yaade duuɓi sappo ɗiɗi gollirde ordinateur. Gaɗa mum min kalan do nangol sukaɓe reɓe ton gari agades nder yewtere pindinol meɗen ndu min kalan do suka ummatogon gonɗo nder gari mada humfa ton maradi. Min kantida e coŋinol ɓandu. Farida, aɗa andi ko wiyete labo de génie?
Amina, hanne iri ƴemɗe o gaddanɗayam ko woni noon min se a faminiyam ko woni labo de génie?
To Farida, joɗo wuɗa nomi haaliri ɗum illi dow labo de génie sigila non gam ekkintinde sukaɓe mo duuɓi joyi yaade duuɓi sappo e ɗiɗi gollirde ordinateur. On tol o ni an si yewoɗay ɗum lesu e jeegon lewru octobre. Sey min kettina ko Olivier waddini men.
Eɓe gaɗa capanta ton sukaɓe ɓe duuɓi joyi yaade sappo e ɗiɗi wonɓe no jooɗi no ndaara ko wiyete ordinateur ɗum ƴendam gam batte faaɓe keɓɓe ekkito ekkitagol ngol du kono no weliɓe sanne. Al Moukhtar Seyni kañum woni jangguino maɓɓe no yaha no warta no ƴeewa koɓe gonɓe gaɗa no famina en no jande nde wonno yaara nokku to wiyete labo de génie.
Subaka o min puɗɗi sigila ekkintinde sukaɓe duuɓi joyiɓe yaade sappo e ɗiɗi piyol ordinateur. Miɗen ekkintinaɓe du noɓe gaɗira fijoji gon dow ordinateur uji maɓɓe e dow téléphone portable. Koɓe mbawi ekkitade ni min cigili arana majjun duni ko hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso waɗa sukaɓe ujunere min jiɗi ekkito fa woɗa.
Tarik Ishar, goto e sukaɓe wonɓe ne jangga ɓe haaɓi ƴamaka fa haala noyɓe gonɗo ɓe gaɗira jande maɓɓe nde enɗam.
Imi e Tariki Ji, imi wodi duuɓi sappo ma ekkitinama no ɗum gollirta e ordinateur e waɗugo natte e kala wiye
wii grant woni ko ɗum wiyete nokku noon to jande ekkittagol wonno waɗe e dow fikkulle jamani gollitirteɗe enɗam no waɗa projet ji goɗɗi latiɗi kamno waddan nafaka mawɓe dukondam.
Anni Amina, gari agades iɗi nanga sukaɓe ummatoɓe reɓe gaɓeɓe gollal ko ɓoli
nonno Farida. No yotton sukaɓe herme e jeene ko e jee e nangay gam ɓeydaare sey min kettina ko anise karim lildini men.
Gollal raful ngal fuɗɗa kena mawde nogay e joyi lewru octobre ndu taweɗe ndu waɗi du komin nangi cukaloy ndewoy koye jonayi natukoye jeenu capanɗe jeɗɗo e ɗiɗo min nangi yarude to sarusi kawjiɗo filla cukaɓe ɓe jonayi ɗo kegal tan du min cakitake wadde nangol ɗiɗaɓole nder nokkuje gonto ɗum won ɗum waɗe ton do min keɓana cukalo ndewol capanɗe tato e jeɗɗo. Horeɓe ardiɓe ɓe gari ƴeewude ɓe woɗi on jii du ɓe fuu no cukalo nde ko
jonanion.
To Farida, ɗum woni ko sukaɓe ummatoɓe agades kaali dow hunne o.
Hey Amina, a woodi ƴemɗe ɓore gam majjum ma e jeehe e darti ɓeydaade dow majjum se min kettino ko anise karim yi'ime ini.
Les fêtes de les exposer
warde hollaɓe nder jamaare ɗum woɗay se gonga fay nder commissariat on hegaki mane koɓe kolla horeɓe ardiɓe hawsu ɗum welay kam fay seeɗa gam suka mo yonay ni woni jon duuɓi sappo e ɗiɗi yaade duuɓi sappo e jeenayyi. Miɗen kokka irnangol ngol sembe fuddu komiɗe tawa nder wakkati mo sukaɓe ɓe jonayi naati jarɗe dorogue e jeenu ɗo enda nder commune agades o. Hunde noon ko ɗuuɗi sanne nder agades woɗi du anda no ɗum nden amma hedde amin min tokkititto e tindinde nimɓe.
Omo golla to radiyoji kasen fiyo bogguno inde makko wani Tasi'u Bakoye.
Nonni no Amina, hande hitande makko nayi ko mo woni mo o fijo aya dani jiyam ko Mada Rumfa gam caɓo ɓeɗa se min kettino ko Mohammed Mamma waddini men
gam batte darjingol fina tawa aadaji ton enda maradi hitande fuu. Tasi'u Bakoye no waɗa batu hawrugol fijoɓe fina tawa aadaji dow wiyendu Mada Rumfa ɗo enda ni omo halna en ɗum woni nafaka oɗo batu
festival Mada Rumfa.
Festival hiro kollol gol ni dana peta Mada Rumfa mi waɗatam. Mada Rumfa du huɓere tariki non peta gam he hooremu o ware ƴeweno gaɓe ɓata kaden du ladde Mada Rumfa no tawda birdi ladde
sa watu jahar Mada Rumfa
balɗe tati woni ko ɓe gatto batu on ko heɓi ɓurodirto wawde fina tawa e aadaji ɗin endan no woddu konna pirtol ko eko watte gam batte jonde jam hakkunde remoɓe e duroɓe laatiɓe sat sat fu no kaɓa e dow kulle ɗen endan
ana rawa tagalgagia
bami fina tawa no waɗete bawɗi no piye jimi meɗen andanoɗi ɗindu no gaɗete ton yimɓe ko en pirtete misali dow nafakka gattol cukaɓe rewɓe lokkol celol dewlinol cukaɓe rewɓe illa jonayi jonde jam kam fu e hakkillo fu kingi cukaɓe ummatore ko watta ɓe teddina fina tawaji
maɗa
oɗo batu ni hun noon ko laati ilun duuɓinaɗi ɗe sappo e joyi woni ko fuɗɗa waɗede taari taariri ko wartani himɓe madarumfa naadu konna mbiyenɗe laamiɗo wurogo endan jeyal
komi fuɗɗa mi yehi mi haalani laamiɗo o sembinɗini kan du sanne ko watta hitaane fuu festival o waɗi nder balɗe makko du tati ɗe fuu pirtol ko e weltaare e semude enɗam filla mum waɗete nder hirogo ko ɗum waɗa du yimɓe puɗɗi jaati ƴamude de hirogon waɗoyte
batu oɗo ni hunnon ko laati no hokka sembe sanne yaade e fina tawa no walla du konna sukaaɓe ummatore ka en du konnani keɓa ko gaɗi nonnon du konnani o holli wiide ke hono ñande o fuɗɗi bato wala omo heɓa ballaga facial
jomi jami natane on de habaru pirtol ɓonnumen
pelle ko basketball waranje ɗiɗi tawa toon dow filla lata ittodira ko africa liga benin ko hitane hikka as nigelec mo niger abidjan basketball club mo côte d'ivoire aspac mo benin bravis costum mo ghana e national port authority pitons mo liberia e fuu e tawade pelle goto
nonnino amina hanñañe alarba jotude ayni lettol bal gaɗaɗo niger dow ñamol laaru darolgol ni la s nigelec ɗum ko niger yeehi ñaami spact fa joni ni la s nigelec ko niger yeehi ñaami bravis custom ko gari gana ɗon min kantani o habaruji men ko sukaɓe ummato ɗe ko jaɗɗiri aya sey jaɗɗiri goto allah yaari ma amina mi yetti garki ma
yetti farida
min jetti sey jaɗɗiri